rest in peace, mama spinning kangombe. Ya mwanenu Kelvin. Nilukuzana kwa nuka kufachanga kaluwaya. Kufacha mama spini. Kufachanga kawin. Kufacha mwanam Sandra. Nzambanyi hembi. Mukanyi mshiluku mwanami. Kweshima kumwaya kumajamoku. Nzambanyi hembi. Nzambanyi tambuli.
Only the best music.
Mam, 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 mam.
Pledge Boy Entertainment Music.
Rala mishona. Mame spini kangrombi mwoyu undi mwana. Mame spini.